yande joyno wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Ummu Umar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni hande on woni ñalane ittanane delle e duniya gam waylugo tuyniji e ko nandi e mun ko waɗe ko himɓe bawta nawtori noon ni. Gollaalo waɗini goto nder wonduɓe andal nder ministre hawdini e ladde e jaaye noon ni no hokkam faama dow mun. Laabi kewɗi ni ko ƴama nder pottal ngal ministriɓe gaɗi kenga ɗum ɗo gam hisa raɓu ñaw coronavirus. En jahan duune leete noon ni e weenu albarkaise nder département Gaya to yiilo toɓe garta no ƴeewa tokkomi on nan pittol haalaynder kibaruji men. Sarusi hawdine e durwidigol nannol kulle bonɗe nder leydi Niger octrice noon ni ɓe Gaya nangi hano basugudo ƴuwana bene no faade ñemay ceede tonnuɗe millionji sappo e jeenayi ceede sefa kalowɗo inde policiɓe leydi Niger noon ni o wi himɓe ɗiɗo noddama nder fillaka ɗo nder gallu ñemay goto kay gollowo banque no goto on do gollowono nder campany hano kawjiɗo e filla lilde noon ni e fa hankasen do ɓe nangi chek ko ceede noon ni talkuru du neɗɗo hoƴirta ceede kandu milliardji sappo. Nder mbi'en ni hano hoggoji noon ni meɗen minen fini Allah fuu eɗen gollida e kulle nder majje noon ni ɗum ɗo kulle ɗeɗo wakkatiji gonno waɗa hano tuyniji kiloji noon ni ɗum ɗo minen mbawa bayli ɗum horra ɗum hano kulle gon ko himɓe nawtawto noon ni hano leddaji e janɗe e ko nandi e mun noon ni gonduɓe andal kolli wiide ni tuyniji ɗi noon ni komin boppata nder hoggoji amin no wawa nawtirede noon ni ɗum waɗini gam fama heɓo colonel Mahamman Koulibaly Adamu hokki Rahilat Soumana fama.
Tuundiji ko kawrammi no haakoji leɗɗe ɗereji kartoji kamɓe ñamduji ko heddotom mi waylatana ɗum na mbirgiri ñolnadi ngay ka tan gaɗanmi ley sengo ɓaade am amma nde ni miɗe woodi leɗɗe hadde ɗon tomba sammi ngay ka kan ko watto centimétre uji capanɗe joyi mane métre goto luggiɗiri kam wattude mburi ndin nde heewi mi maɓɓa ɗum miɗo yarna ɗum ko watto lebbi jeegom ma jeɗɗi warta uutude ɗum gal ɗum warti mbirgiri nde ni miɗo woodi fuleur uji kayri gattanmi soɗon godi ɗereji ma kartoji ko ɗuuɗi gam ɓe leɗɗe waɗirte oɗon mbawi hokkude ɗum dabbaji moɗon ñaama kawron ɗum wattude ɗum ley ndiyam gatton lanɗan seɗɗa hokkude ɗum dabba o ñaama ɗereji tawdaɗi e bindi ley ndiyam gattoton ɗum fa warta ñiiri wattude ɗum nder dumo ma kamban hokkude ɗum dabbaji ñaama.
Singa kanani nogay ɗiɗi lewru janvier hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeetati ladde domane noon ni ɗum ɗo ayirtenere tawa kana nder région Agadez nokkure wonde hakkunde département ji nayyi Arlita Iferouane Thirozerine e Bilma no mbi'en ni colonel Salifu Mamoudou hoorejo kawjiɗo e ladde e jaaye noon ni région Agadez o fantini jaadimin Anissé Karim.
Elle est immense et vaste.
Inde maundi e yaajude nder laddeji domaadi di Niger de fu kayre buri mangu do inde ministère hawjinde filla jaaye e laddeji kamjun e duru diggol tenera o wadi ko directeur kawjido fi tebbuli ladde hokka lawol hawjade nokku go e hisabu gadaado nder dubuji nayi didi e sappo e nayi si tebbuli ladde sappo e joyi heba ko tawa dom mbala ladde koba bitenga adax layoji e mbirdiji ladde kewu nder dubi ujunere keme jeena capanɗe jeetati e jeetati gomnanti watti nimɓe domoɓe ladde nde amma ɗum fuu haɗayi wujjoɓe no looho no naata nder ladde nde lohaade min koƴani ɗum laabi woɗi lujjon gomnanti watti nimɓe domoɓe ladde nde.
L'état mis l'unité en place.
Kenga nder kawral ngal ministriɓe gaɗi noon ni ɗo nder gallu ñemay ɓe kaali dow laabi kewɗi noon ni kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus e dow dabbagal noon ni himɓe nani famaka jaadimin Soumana Amadou firti e fulfulde.
Dambagol balɗe jeɗɗi ko hoɓɓe tilsinana ne naati e leydi Niger gaɗa ɗum endan ɗum accitama ka non woni no wajibi tawe neɗɗo fu naato e leydi ndi endan holla ɗerol hono pesagal ko hisinta neɗɗo ñaw coronavirus ngu endan ko ɓuurayi jeɗɗije nayyi jomum holla kase ɗerol PCR ko tabintini ñawgu wala e muɗum so leyɗi immowa ƴiwi kay ko balɗe joyyi so leyɗi ɗetodu kondan ko balde tati se taama kuje de indade fu jomum waday dum tono wajibi gonde jahangal o se wara leydi ndi dambo balde jeddi den endam dum wonno ko minister hawjide cellal telsini ko sabi du tawar minister be koje dido labi alla e nyaw coronavirus gu endam buyta ke sanne baako du ko non wadi hatta ni pesogal ko hisinto himbe nyangu no wone hormo e nder kero leydi fu yude sappo lewru mars duminal e nogay didi minister hawjide filla cellal holli wiide ke do hemer ko to sappo njeen fu fesama kure didde fu do hemer nogayo kay won ko hebi kural gotangal
sarusi hawjine fi luma ko de zender ni kenga be jabi are bonud nonni gonde no chonne nonni ngada mum be bulide kulle ngadoje ano cede sefa nonni million yigi nogay e nay kulle de dudal majje fu no nyamandeji de ciukabe pamarbe nawtorto e safareji nonni e kulle fereje gon horejo sarusi on watti dane e himbe gatta hilnare de be gii ano gineji bondi di nonni nani famaka Musa Sumana o hokki jadimi Ali Keita
dan quantité de produits
no gineji duddi non di gere mu en fu wakati mun no ko witti ko ummoto milioji no gayi enay cede men sefa wodi du no gineji iri hen fu non bondi dadi der mangalare sirde gineji komin kebi habaru e yade ton min nangi kartoji ujunere neddo du fu tawdado e gineji di wakati mun witti no wawi jukkede yomne ko watto milioji keme didi sapo cede sefa amananga take kaso
pas de peine d'emprisonnement
jangirde to janginobe jangata burto janginobe nonni de nyemay singa kanani sappo lewru janvier dubi didi e noga dubi didi e sappo e jeego nonni ngodube hano breve e bac jahata jangwa don en noga lewru out nonni dubi didi e noga e go ko watta jangino lobbol hebo wadi gomnati leydi niger wi yaago yeso wondube bac yahata jangwa der jangirde nani famaka idrissa musa horejo kawji do filla sigila janden hokki jadimi rabi may kano
il faut se rappeler d'abord
konim be kani famande tawa kana e der mojjintinol harto e kintinol don wodi ko tilse hitande hikande woni wadde subagol horejo leydi on yaade ministere hawjinde fille jandeji pamari jami sukabe ummatore niger fu wodube talki golle fayotto chapande tati e go lewru desembre no bawi resoide talki mu e der sarus kawjide fille jandeji korejoji niger fu dum subagol goldo fay goto itaka gol jewtana du sukabe ummatore niger godube talki baccalauréat be bitaki dubi no gayi e joyi ganno wodi fedde wattande jewtintode talki dun yobantake du wodi du ibe ngodi cede ko be kokkete ko horejo leedi on hoji aadi beedi tidde do ko be kokkete no borrude dum ujunaji jeddi ko sukabe jangobe universite kokkete
ils ont 35000 francs par mois
lebbe hakuna lebbe didi ni nguli hite didi kangadi der jangirde hano ecole CEG 3 nonni iro yahuza de tesawa sappo jego lewru mars fara yande jetati e mintaji woranja kala suji hudu tati kanji buli e bamuji ecole e are kewde nonni der gulogo di mursi Mustafa Mamman lawali horejo CEG on o fantini jadimi Saidu Sanke
lalle panada
kiniko ena lekol o jowo labdi nena no wula en nodde nami na yande jete fecceri ar yande jena jama wiide min lekol on endan yite ummeki e mudum bonanda kay wadi sabu kalaasi tati won ko wuli taabe ko skab jorno wada chapande jego ko wuli biroji tati e CEG tati ko jotte e kanye palasiji gon ko wete tib carré e toluji fu mbudi der mudum lekol neddo hoji sunki yite e mudum sikka sal neddo goto wadi gacce koy lekol himbe fu jeydum nana ne kay se boni fu himbe fu wonno bonana Allah na nga neddo hitono
bo be kiyama tabbas Allah zai tambika
nato wulo wulo der wuro difani no wodi bangeje didi di rafi diam tawa der majji hano bangere dubbay nonni gollawlo wadi himbe bangere den no wonno yara bojji mabbe yaago e horebe nonni be dawra dabar yeji lobbi ko watta lewru suma yerede ni be gadira no wodi gada ni do fahan kase wulo wulo ni nan o nata nani ko jadi min guyudi Abdurrahman waddi
monada
nan godi sadar ma rafi diam der bangere dubbay hano joni subana deni diyan dan ta yama sai gada futuro na safuko den ko di dan wartiri kando sedda sedda dan warta illa ko wulo wulo go fuddi danni yaago yeso no dum latoito de ni wulo wulo nati to rafi diam no der bangere de fino mo wela basa
kota kota
hakane yanzu anan angon
jon o le bangere de sai nangude yamde sappo e didi jamma ko keba ndiyam kaden sai jango yamde sappo e didi le jamma ononi le bangere aminde nyandere wulare fuddi den taccho ndiyam dam fuddi hande jeddi jama jundidi ni seni wona bidoji ndiyam ko jogata godda a hepta ndiyam miden gattadande nimbe kampani cotto ndiyam o heba na mosola rafi ndiyam o le bangere aminde
kulada angodna
kokkol andal de narral hakkune bibbe wuroobe e sogeji non de biro o chasiri hakkune mi en hawtade e fedde daranide hakkeji bibbe adama non de nation zini banger leydi niger non ni handen ano portal mabbe gal timmi olivier e yanga horejo sigilade o chanoni fantini ko be gatti yesonani ko rafikatu atta herwaddi
pour essayer de réfléchir sur le
gamin yawtino do fi sembindingo kaldal hakkunde so geji kanyen himbe wuro non enda on batu dum woni korom hudum gam batti allah dum watta sembe kanyen e bawde yaade e kaldal gal hokkundurgol kabaru hakkunde mabbe gadandandu dum walla kabaruji do fi denago hebe fawoda fabotob ndaro fabede bedu kandu kebban gadir golle mu'e e kebbe jottorto himbe hanube be gollana be enda kam bibbe wuro tawtebe don bibbe wuro bedu kon nan keba ko yirdan ko watta ko heba yotto e le muradu yi ko yidi huntene dum kawon har filla jande kawon har filla cellal mudum em wallito ben kaydu kon nan keba ya nok futu hani ya tawa himbe han wallede be heba wallita be
confronté malheureusement à des crises sécuritaires
der département gaya commune de tanda nokure to yilo tobe garta dara kulle nonni dune lete e weno albarkaizi ngam fama hebo wadini jadi min fadel alu yehi yoti doyi e mer commune tanda haruna maidawa nani fama ka o hokki
quand nous prenons
do gaya no wodi nokuje jehetede gandarode kulle tariki misali dane fetu albarkaize nokure hautane non de UNESCO fedde dental leede duniyaro fina tawa andani himbe no jaaton andan gam poli iri iri tawte ton andan beginidi no wodi der majji baaji wondi leede tuba kobe gara koda dane fetugo ladde dubbe dunele te duno don andanane non sanne der leede duniyaro bamle takkol tandakan endu himbe no jaadum gandarode gayde worde bu'i e lohol du boddi ginnul wi'eteenidi bamle talam buka en du himbe no jahadum de yenyide dari yeso mu e yanno cekantarare de endam beginiri ladde garuba sunga kandu himbe no jahaton enden ittode dakke no garano cionna lohotobe du no jahalu hagal ton enden gese ladde den du no gada nyamdu sanne ko min tandani no kuje yilaro mun no duudi
no en no kuje yilaro de hawju mu wona no wadire
c'est seulement le site là de
dane fetu albarkaze e ko fili dum ka en nimin buri hawjade sanni undu dalila poli tawadi ton enden gollowo ko min amin o enden go no yaha ton enden wakkati fu gandarode no burna poli di enden wonno yehira
est-ce que ces oiseaux là ne sont pas menacés
no di wujjobe nata der nokkuje e no lohona
bon le braconnage
wujjobe loho keppata amma mo min kebi fu min jukkan
elle répond
dume gondon odon gada gan sembin inde yilaru dar nokuje tawade der commune modon de
le tourisme
yilaru dar nokuje tariki to amin do himbe ko kaydun sembe sanni amma hitane fu no wodi tamaki liddi ko min gatta midan nodde himbe gara dara no tamaki ki enden wadirti batu albarkaize batu tamotobe non hitane fudum lewru juin juillet fu midan goyno batu gu enden gan himbe nana no wodi wobe benin e nigeria wara to batu gu enden minen du gollal amin kan woni renude da ne fetto go enda e ko fili dum
so we garder les sites là
do min darna ton habaruji mi fulfulde sede lamdo holli min jangu min gadda habaruji go de jabbito don habaruji din e dangal hausan kore ko hawa usman yottinta gadda habaruji din fu jabbito don bato joda kale mo studio kalangu mo nafisa adamu yottinta tomon
studio kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ejena topere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ejena FM
Studio Kalangu